More music at spacegospel.com.
Nikisahau nafsi yangu, nikuwaze wewe tu, ili niuguse moyo wako. Unijaze nguvu zako, niwalete wengi kwako, waje wauguse moyo.
More music at spacegospel.com.